Hey, whoa, whoa, it's all too, baby. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Let me see your hands up. Let me see your hands, yeah, yeah. Tunawe mami tuende bega kwa bega. Ingawa kwa kukipata mambo baru sishegani kama mini komanta na choronga kwa diga. Nipige jiwe tuwe sapi kabiyos na diga. Kama malevi na rasa omega. Sito lichukia uwa shali penda boga. Uno zuri watabia molivo kailo figo. Na weza mshawisha duyo doi doi kwa tria. Oh mami, hello, vii minjo baby. You're my wife to be. No, you are nini. Obasi kwana shaka na mimi. Hake nani mimi baro sina mazi mungine. Ama wenda we mami unabana mwingine. Kama wamini njo mulize mami nyumbani. Shamaleza kwamba wendo na kuitaji maishani. Watu wakihisi unastahili hata tuzo za Grammy. Mami kiundani ulivo ni datisha sisemi. Kisema love you say I love you too. Najua mami unaniweka roju. Tua sote nachotaka sema sote. Nakotaka twende sito kwacha wewe baby. Tua sote nachotaka sema sote. Nakotaka twende sito kwacha wewe. Nabotaka twende, umu sindo kwa chowende.